kukho ikhwelo lembrelo elisuka kude kude nexesha kude nomntu kude kunamasiko alikho ke elinje lisiko lakhe nditsho noba kunje nakanje liyakhala likhala limkhwaza limbiza limngxolisa lingxolisa le ngoma ingaphezu kwamanzi namazwi le ngoma ingenamathandabuzo ndiva ingumbuzo ndiva uYehova esithi aphi amaphiko aphi amagubu aphi amagubo azingubo zothando amajoni azizithutho zezulu azizithunywa zikayehova liyangqisha ke ixesha liyakhala ke ikhwelo liyavuthuza ke ikhwelo liyankqonkqoza ijoni ndiziva nam ndisithi sisibindi esi siphezu kwam kum singaphezu kunamathandabuzo andithunywanga mna ndibiziwe ndibiziwe leli khwelo likayehova leli xesha leli khwelo liyakhala ke elikayehova liyangqisha ke elikayehova singena calucalulo kwelo cala nakwelo liyaduduma elikayehova liyangqingqisha elikayehova liyaduduma lidumisa le ngoma iza ngamandla singena singayiphikisi siyivuma ngoba amaphiko kaYehova akalali likhala ikhwelo ajuquza nengoma yakhe beyilanda beyigodusa.